dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikroni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira ku ijwi rya Amerika ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kibanze ku bikorwa dukurikije amategeko mpuzamahanga byafatwa nk'iyicarubozo mu magereza atandukanye yo hano mu Rwanda ijambo nyamukuru turariha bamwe mu bigeze gufungirwa mu magereza basaba ko ibikorwa by'iyicarubozo biberamo byacika Muri iki kiganiro turumva abasaba guca umuco rindi mikorere igenerwa abafungwa bashya bakinjira muri gereza irimo kubategeka kwituma ku karubanda abaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abakora ibyo babagambiriye gutahura ibyinjira mu magereza mu buryo butemewe kuri iyi ngingo turumva bamwe mu bacunga gereza uretse ibyo ubu tubageza iki kiganiro hari abagabo 18 bafunzwe bazira ibikorwa by'icarubozo byabereye mu magereza cyane cyane iyirubavu iri Nyakiriba ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda abafunzwe barimo bari abayobozi b'amagereza ndetse n'abafungwa bifashishwaga mu kwicurubozo bagenzi babo abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba uyu ni gufatwa nk'umucurabwenge w'ibikorwa by'icarubozo mu magereza Urubanza rwabo ruri ku rwego rw'ubujurire mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze baregwa impfu z'abafungwa bagera muri 7 ndetse n'abandi bahakuye ubumuga n'ibyaha byo hagati y'umwaka w'2019 n'2022 nyamara igihe cyose imiryango mpuzamahanga iharanira yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yagiye ibitunga gatoki u Rwanda rwabyamaganiraga kure Ijwi rya Amerika ibafitiye umwe mu bafungwa wemeza ko yari umuyobozi w'abagenzi be ashinzwe ibikorwa by'iperereza muri gereza aratubwira byinshi yabonye n'icyo atekereza kwicarubozo mu magereza tube kandi tubiseguyeho kubera amwe mu magambo muza kumva ataryoheye amatwi kubibera muri gereza dutangiranye na Jean Dodier ihora habona ugiye kumara amezi 7 asubiye mu buzima busanzwe yarafungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu mujyi wa Kigali yatangiye dusobanurira ibyo bita gutanga ikizamini
no kuvuga ngo iyo kugeze hari muri gereza muri injira bo akabasaka mu buryo bwose bushoboka bamara kubasaka bakabajyana aho kuberekaho muryama ni mukato barita mukato nyine kuko iyo hageze ntabwo bahita bakujyana muri rusange ubwo rero yumaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo bakabwa ngo nimuze mujye gutanga ikizamini rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami byari byo ubwo rero babajyana ahantu bakazana udukarito uduce tw'udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe
mwese rwose ku murongo waba uri umusaza waba uri umwana mwese mbese nta gaciro ubwo rero ni ukuvuga ngo mwese mugomba kwituma kuri ako gace k'agakarito aya bagiye sinzi aho badukura nyine cyangwa se akandi kantu kose yabisashe nuko ubwo rero umuntu utabashe kwituma ubwo ngo ntago bamujyana hamwe namwe bahita bamujyana mu kandi kato kiwe maka nawe abashe kwituma
nyuma yo kwituma se
iyo umaze kwituma nyine no kuvuga ngo harabitwa barapi cyangwa se aba sekirite abo ngabo niba bahagarikiye ubwo umaze kwituma nyine baraza bakajya bareba ukingwe ngo byarangiye we byarangiye nuko gaterura ukajyana muri toilette
bababwira ikigenderewe
bo nge naje kubaza nyuma impamvu y'ibyo bintu kubera ko nabonye nyine ari umuco tari mwiza mubi nyine ubona ko ari yicarubozo kuko niba ufasha umuntu yaramaze ukwezi muri polisi n'ibigora barya kwituma n'igihe bitemera kubera imiterere y'ibyo umaze igihe urya baza kumbwira ngo abarimo basaka ngo umuntu ngo niba ngo nta rumogi ngo aba yahishe mu nda mwene icyo bintu by'ingo kibyo bwenge kwibaza ngo ese kwituma nibyo bigaragaza ko ntabyo yahishe
we wabashije guhita wituma byagenze bite
nge amahirwe nabashije kugira nabashije kwituma kubera ko ntabwo nari maze igihe kinini muri kasho bari bamfashe bahita banjyana amageragere ikikorwa rwankatendi mu buzima busanzwe ubwo rero urumva njyewe nari ngifite ubuzima ubuzima abashije kubibona icyo kizana ariko hari abakibara kubera kumara igihe barya impungure muri polisi bakazamanura arizo bamaze igihe barya nta badashobora kwituma
muri bagenzi bawe mwari kumwe aho ngaho mu bitumye hari ikintu bigeze babonamo bavuga ngo bari bakinjije mu buryo bunyuranyije n'amategeko
ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere ukavuga ngo bagufashe ugifite mbese ariko noneho se wamaranye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye kugeza igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo
nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ibyo mwise gutanga ikizamini
ubu ni umuco bara muri gereza gusa ntabwo nzi niba mu magereza hose babikora ariko muri gereza amageragere ubu ni umuco narawuhasanze musigamo na n'ubu mbese ni umuco
Hanyuma se ko hari umucungagereza wambwiye ko ahubwo ari uburyo bwo kurwanya kwinjiza ibitemewe muri gereza we icyo kintu muracyemeranyaho uracyumvute
none se ibitemewe kuba bagusatse ibintu byose babisatse kandi urumva niyo winjiye muri hara muri polisi n'ubundi baragusaka icyo gihe cyose umaramo muri ribu uba warinjiyemo baragusatse niyo bakujyanye n'ubundi baragusaka ntabwo rero mbyemeranywa nawe ahubwo ntabwo wamenye biba bigenderewe
ku bwanyu mwumva byagombye kugenda bite hagombye gukorwa iki
oya ni umuco mubi kuko nta abantu umuntu ugiye gufunga hariya mu by'ukuri haba n'uwo bagenzereza gutyo ejo cyangwa ejo bundi akaba umwere ariko baramwandagaje rero numva ari umuco mubi kuko niba wasatse umuntu ukamusaka mu myenda mbo umubiri wose ufite uburenganzira ukawusaka umuco rero wo kujyana umuntu ku Rwanda akajya kumwitumisha ku ngufu uri umuntu w'umugabo nta gaciro bigaragara ko ahubwo nuko uwo bikorera bamaze kumwambura agaciro nyine ntabwo abakiri umuntu cyagombye gucika rwose nta kamaro kabyo nibyo kwandagaza umuntu gusa cyane cyane ko niba byari ibintu bifite umumaro abantu bafite amazina azwi mu gihugu bagerayo hariya ntibabibakorere cyangwa umuntu ufite amafaranga atanze ariko ntibayimukorere nuko urumva ko ni umuco w'umuntu wa rubanda rwa giseseka udafitiye izina rizwi
uyu mugabo utifuje ko umwirondoro ujya ahagaragara yatubwiye ko ibyitwa gutanga ikizamini muri gereza yari afungiyemo yabyiboneragana cyane ko nawe akigeramo yari mu banyuraga abandi banyururu bagenzi be imageragere ikibazo gikomeye ko hari umucungagereza wambwiye ahubwo ko iyo bagukeza ari abacungagereza aribo baguha bagenzi bawe bakajya kukunesha nk'uko babivuga ngo ni ukubashyira ku gitiyo
iyo mvuga nibyo nahagazeho ikirintu umuntu abikorerwa n'abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza baba yita ngo ni barati nibo bakora ibyo bintu gusa hari uwavuga ko batanarinzwe bikorerwa n'imbere byanga bikunze barabizi
bibangamye bite
uburyo bibangamyemo umuntu burya nubwo yarafunze ariko aba afite uburenganzira ntabwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amurinda rero niba umuntu akwiye no gusakwa rikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatisha umuntu agaciro
bibaye ngombwa ko muhura n'ababishinzwe nk'abantu mwahabaye mwasaba iki
icya mbere na mbere ni ugusaba urwego kuri igororero ukagenzura ibyo bintu ndetse ukarica kuko ubwo iyo ngiyo kurikirana ruhukana sobanura niba koko ibi nari ngombwa ariko nyinekereza ukoreye mutari ngombwa yakabaye bishyirwa nko ku kibuga cy'indege ku buryo buri muntu wese uje mu gihugu yinaketsweho nawe yakorebye niba rero ridakorwa bivuze ko ibyo bintu bidakwiriye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ingingo y'ibikorwa by'icarubozo bibera mu magereza yo mu Rwanda. Kuri mikoro Kigali mu Rwanda muracyumva y'urubusa. Kuri iki kiganiro gicukumbuye Radio Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka ibona abacungagereza bazi iby'umuco wo gutanga ikizamini cyangwa se gushyira ku gitiyo. Uyu mucungagereza ku mpamvu z'umutekano we twamuhinduriye amajwi.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe. Kera imyanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo.
Yego.
Urabona hariho nk'abantu baba bafunzwe kangahe. Iyo bakubonye bagukeka cyangwa se akubwira ati ufite ibiki ukanga kubyerekana. Kenshi kandi nabibonye hari igihe usanga yapakiye.
Yapakiye gute?
Upakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno. Shakana mugenzi we ubundi barabifata niba ari nk'itabi niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga ko akurushaho kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga yasigaho akadodo atagasigaho arangiza agahina agashaka mugenzi we urumva
akakimutsindagira mu kibuno
uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda
ibyo bintu wigeze ubibonaho
ewe cyane rwose ndabizi cyane urabona ayo bakuye mu ntara bashaka kuzana za ngeso ziwa zo mu ntara kandi hariya ntabwo byakunda babazanye ari benshi iyo bazanye ari benshi nabo ku muryango ko baba bari bakeya basaba umusada mu maparatoni avuga ati muri iyi paratoni dukeneyemo abantu baza kudufa umusada wo gushaka abantu bazanye njyewe bamumagaye mu musada tugenda ngezeyo tubwira umugabo nibyo nshaka kugusobanura kugira ngo ukumve ko yagaterimye
yego ko gushyira ku gitiyo
twageze harimo abandi bafungwa ni ukuvuga ngo ntabwo twebe twamushyira ku karubanda hari ahantu haba hari abandi nyine barabashyikirije baba bashinzwemo umutekano imbere buri ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye asutamye adakojeje hasi ikibuno noneho ikindi wasa nk'aho hari nk'akamanuka ukamwicaza areba haruguru badafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona ubona asa nk'ubabara kwicara bigasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi umushyize nk'aho ukamubwira ati nesanese ko nesanese ntabwo ubizi
oya
ushobora kwicara gutya urabona nk'ugiye gusimbuka amakeri ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka gake gake ubikora vuba vuba nibyo bita kunesanese iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro mirongo itatu ijyanye apakiye uhita ubibona vuba aragenda ntabwo wemera ko yisadiye muri tuwarete amukubita igitiyo akamubwira ati ngaho nesanese akanesanese nk'iminota cumi n'itanu aba atangiye nko gushyuha nange bahita bamubwira ati ngaho ituma iyo anesanesheje yari kwituma bikanga bahita bamukubita amazi akanywa iyo anyweye amazi akongera akanesanesha nka mirongo itatu ahita yisayidiye bya bintu byose yagize ate yapakiye bikavayo bikagwa ku gitiyo bakamubwira ati ngaho byoze bakamuha nk'amazi akabyoza amara kubyoza agahambura nyine ngiye uwo mugabo twamukuyemo amafaranga agera mu bihumbi ijana na mirongo itatu
yari yayambariyeho gutya
ayacisha hasi mu kibuno agapakira nyine agapakiramo ndani ndani agapakira burya iyo babikoze igihe kinini gahunda zijya hamwe abatinganyi b'abatsindwa nabo baragenda bakapayuka bakagira ububiko bunini.
Iyo ni inkuru
ariyo ndamugene wangewe tuvugana ntabwo nitiriwe uwo ni we urumva iyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye.
Ubwo ni uburyo bwo gutahura ibyo wafata nk'amakosa cyangwa nk'ibyaha nta bundi buryo byakorwamo?
Ni ukuvuga ngo kuko bazi ko ari umuco w'abafungwa kandi burya iyo ubanye n'abantu cyane urabakira nyine ukavuga ati niko bigenda uwo tuzadufata tuzaza tumuhana ariko niyo yaje gushyiraho ngo yakiwakakiye kuko tuzi ko ari nk'umuco wabo akavuga ati akiyego rwose ati nta kibazo ati ntibakujyanye ntibakujyana ati kandi byose bikuyemo bakamujyana ku gitiyo bamara kumwishyura ku gitiyo bakagenda bakamukorera ibyo bamukorera yamara kuyasohora mu nda bakayatunganya bakayoza bakayamuhereza n'ubundi aguma ari ayo nshuti yanjye
y'amafaranga aguma ari ayo
cyane rwose aba ari ayo kugira ngo umufungo w'iki gihe n'umufungo wa kera baratandukanye ayazana yamara kuyasitaza akavuga ati akuyemo akiyego akiyabara akayabara sosiyare urabizi niwe ushinzwe kwakira ibintu byabo barangiza bakayamwandikaho muri sosiyare bayamwandikaho rwose bakamuha konte ye sibyo akajya gakoresha nk'ibisanzwe abaraye
none se niba hari uwo mushyikirano hagati y'abafungwa n'abacungagereza kubera iki bagera kuri urwo rwego rwo kumva ko yajyana mu nda yanyujijemo hasi mu kibuno, ntashobora kumva ko ahubwo harimo ikibazo kuba n'ubundi aje akayaha sosiyari yayamubikira. Kuki bigera kuri urwo rwego?
Yewe reka musubize aho ngaho nagiye kure, ni ukuvuga ngo urabona nka gereza ya Rwamagana n'izindi gereza.
Yego.
Kuko njye ibyo naribonye nagerage, nayibonye nka gatatu cyangwa kane. Ziriya gereza zibamo ubucuruzi bwanze gushiramo. Urabona iyo avuye hariya kenshi bikorwa n'abantu bimuka, cyangwa se kwa kundi tubajyana kwa muganga, ujyumve neza, icyo twabajyana mu nkiko. Yagerayo urabizi abahaje abaturage babo kubareba, bakurikirana imanza zabo, si byo? Uko wamugani kurinda umuntu, kurinda umuntu, kurinda biragoye. Ashobora guca hirya utabireba agahitamo amuhana ikintu kitemewe, amubwira ati ekera udufaranga uzatwifashisha. Noneho amafaranga muhaye akavuga ati amafaranga barabahaye ariko ku muryango niwe wari butumengera gute, ninjiza. Ni cya gihe mujyamo kuvayo agahita yapakira, kubera ko nyine nakubwiye. Yagera mu gipangu arayapakurura akagenda akayabika, yajya gusohoka agiye kwa muganga akongera akayapakira. Noneho rero mbaza ngayakoresha gute yageze kwa muganga, kubera abacungagereza bafite risike nyinshi kandi igihugu ntabwo kibireba, ntabwo kibiri. Dushobora kujyana kwa muganga reba seshika nawe uriya kuntu seshika yubakiye nibyo bitaro nabashije kuvuriza inshuro nyinshi nyinshi zifite abari. Mushobora kujyana abafungwa 50 muri abacungagereza 5 cyangwa 4, abo bafungwa bari bujya muri serivisi birenga 10. Iyo mugezeyo sindi umuntu umwe urumva nari muri risike yo kuba natoroka cyangwa akagira ikindi kibazo kiba. Iyo nshyitse nka hariya nabona serivisi ziregeranye, abandi ndabapfusha nawe ugahita mwicara ahangaha, turajya ku yandi maserivisi ahangaha bashoje, nahita mvuga ati babiri wowe urajya muri serivisi nawe ujya muri serivisi. Njye urumva nsigara ku muryango nshunga aho binjiye ari babiri, nshunga n'aba bandi bangahe bandi bane wenda bari batandatu, nshunga n'aba bandi bane basigaye bicaye hanze ku muryango bategereje kujya muri za serivisi zindi. Ndi umuntu umwe we iyo agezemo kenshi burya n'abaganga bigira mu ruhare, ashobora no kubwira muganga ati wamfashije, ati mpamagarira umuvandimwe arimo aramuvura aramwemerewe, simfite n'ububasha bwo kubona amuhagarara hejuru, agahita amumuhamagarira wenda.
Yego.
Avuga ati njye kwa muganga wamfashe iki wangije cyo ahangaha ko mfite udufaranga ukamfasha, cyangwa akabonye n'abakirina. Ubwo urumva ko ari amanyanga akoze, simbizi njyewe ndi hanze ndi mu kazi, akajya kuza guhura na muganga ukabona umuntu aje yasinze, wumvise za risike duhura nazo? Igeze imbere y'ubuyobozi bakubwira yuko ari uburangahe, bakirengagiza yuko wari ukeneye manipawa ku mbaraga rushyitse.
Kuri kwa gupakira kw'abafungwa, icyo bakunda gupakira cyane ni iki?
Ni ukuvuga ngo icyo bakunda gupakira cyane, kenshi ibintu nabonye, ubu telefone buto buriya gatushe ariyo yose, iyo yaba na smartphone umufungwa amenyere gupakira arayipakira, ariko ubu telefone buto, amafaranga, ibyo bintu. N'abagore burya bajyaga bapakira itabi, burya umugore agatsindwa n'imana, umugore agapakira hose akahapakira.
Umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina?
Cyane 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 rwose, akabibikamo akamashinga akagenda vizuri cyane. Hari umugore nuko namwibuka neza igeze kumusaka bamukuramo itaye, iri kamba ry'itaye ry'itaye aramusaka rwose abikura mu gitsina cye rwose.
Uretse se mageragere, mu yandi magereza naho biba biriyo?
Ahubwo niho biba cyane.
Ubwo buryo bwo kubashyira ku gitiyo nabwo bubayo?
Hose naho butaba. Ndiye ni sisteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe, iraduka hose nyine irakwira hose hose mu magereza. Ubwo rero bakuzanye bakagukeka tayari ntabwo ugomba gucika aho ngaho, ahubwo kubita igice bakagusaka bakagucakaza kweri. Reka nkubwire kandi kandi
yego,
iyo yapakiye si byo hano munsi y'umukondo yenda yo hasi, ubundi iyo umufashe niba ugeze gutya agace ukashamo umukubita agashyi yapakiye uhita ubibona, biramubabaza cyane.
Utarabayeyo uba wumva ari ibintu bidasanzwe.
Nyine umuntu utarabayeyo cyari igitambyenda numva nacyandika.
Kuri iyi ngingo urwego rw'amagereza mu Rwanda rwarabihakanye nk'uko Madamu Therese Kubwimana yabitwandikiye mu butumwa bugufi kuri telefone ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 bugira buti:
ibyo ntabwo bibaho rwose, ntabwo binashoboka.
Tuvugana na Madamu Providence Umurungi utegeka Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, yatubwiye ko aya makuru ari mashya ariko ko biteguye kuyagenzura bakazamenya ukuri kwayo.
Mbere nta komisiyo ntitugiyemo nyine muri monitoring, ariko nta mufungwa wari waratubwiye kenshi profete nawe muba muvuganye, mugiye mubabwira batubwire, babwire komisiyo nicyo dushinzwe, twebwe nta nubwo rwose tunakeneye kugira tujyayo n'ubundi tunatunguranye nta kugira ngo tunamenye, ariko niba umuntu amenye nk'ayo makuru ashobora kugenda kuko akagenda akayabaza ngiye nsoma, kandi twemerewe kuvugana n'abafungwa nta muyobozi uhari naki, ariko so far mama monitoring twakoze kandi duheruka mu magereza bo nibura yo muri Kigali dufite nayo kugira mu kwezi gutaha mu yandi makacu
yego
nibura ngiye information mu ayisi yamenya ni nuko abaza nawo byabaye ukabikorera n'uzo mvugizwa ni pratique wende nyine ni niho hoterwa nyine ntago ari ntuzo ntago byemewe ariko twese ku giti cyacu so far nta antamori report dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira
yego
ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo ariko nibura na information tugize ubwo abazajyayo muri monitoring ubutaha nicyo kintu bazacibaza nkaho ngaho bafungurwa bavuyemo
yego
wamurashyira ko ashobora kuza kuri komisiyo cyangwa se akanamvugisha niki ibyo namugira ku byo nibura umuntu yagira detaye kugira ngo umuntu azajya ajya muri investigation nitujya muri monitoring akagira no kuri investigation ariko ko iyo practice n'ibihari n'ibigeneralize kuko hari igihe usanga nk'abacungagereza bamwe ari pratique zabo utabigeneraliza hari aho usanga ko wenda ari muza niba ari tekinike umuntu amenye ko ari practice tubakorera ubuvugizi babihagarike kuko iyo dusanzemo arimo such kind of practice twebwe dusa tunavugana n'inzego z'ubuyobozi ntitubabwira ngo kanaka yatubwiye ibi ariko tubabwira hari practice batubwiye gukora this is not we have to correct it kandi tukazasubirayo kuverifiya ko batitagikora ni na gutyo n'ibyo gukubitwa byagabanutse byacu hamwe byanacitse ko twagiye dukora ubuvugizi cyane tubako ari ibintu bihagaze bigomba guhagarara
aho ni byiza cyane kuko nabyo bajyaga babivuga
ariko ubu ngubu urebye vraiment nko mu makasho n'ibikira niyo kandi ugiyeyo ugasanga ari nk'umuntu ubikora uhita ukora ntuza ku buryo nayo bihita yoherezamo nka investing nka inspection yabo bagahita bagira babahana
nk'uko natangiye mbibabwira ku musozo w'iki kiganiro mureke mbumvise bwana Steven Kabera yahoze afungiye muri gereza ya Rubavu imwe muzavuzwemo impfu nyinshi z'abafungwa ndetse n'abahakuye ubumuga Kabera ari mu baherutse gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yahoze akuriye iperereza muri gereza ya Rubavu
nduzi nk'umuntu wakoranaga nabo mu rwego rwa sekirite y'igipangu mu imbere nari nshinzwe iperereza
ubwo wanikaga abantu bangahe
8,815
kuri uru rwego umucamanza mu rukiko rukuru aravuze ati agiye gukusanya icyo afata nk'ibimenyetso bishya asabe abafite ababashinja bataje baze hari impinduka ubona zishobora kuba mu cyemezo cya mbere
ku cyemezo cya mbere uko twabyumvaga gena y'inkiri muri gereza ntago twakishimiye cyane cyane ko umuntu wakoraga muri sekirite hari abantu bakatiwe bayoborwa nk'uko nanjye nayoborwaga hariya turi abafungwa twambaye umwenda w'icyaha ariko hari abantu baduha amabwiriza bari hanze y'igipangu bakoreshwa na RCS iyoborwa n'urwego rw'igihugu tukibaza ese ni gute umuntu waje gukora ibihano wahawe inshingano zo gukuyobora mu gipangu akatirwa umuntu wahawe inshingano n'igihugu akagirwa umwere kandi imiyoborere yo mu gipangu m'imbere tuyikura hanze y'igipangu kandi hanze y'igipangu ari umurongo utangwa n'igihugu tukibaza tuti se abo bantu bagizwa bere gute kandi aribo batangaga umurongo w'akazi nkurikije ibyo prezida w'urukiko numvishije avuga numva harimo impinduka cyane cyane ko yasabye ko abatangabuhamya bazagaragara mu rukiko bashinja cyangwa bashinjura bityo bikaba byatuma umunyacyaha cyangwa se umwere yazagaragara aho ngaho cyane cyane ko biba bizaba byabaye public abantu bose babireba
ibintu bivugwa muri iyi gereza no kuri ni ibinyoma bari abantu bavuga bagiye bapfa bagera muri 7 kubgawe nk'umuntu habaye iyo myaka
ibyo bintu ni ukuri ntago nibuka amazina yabo bose uko bangana ariko ababaye ibimuga nibo benshi kuruta bapfuye kandi biragaragara harimo mubyara wanje bitagangarambe Savier Arias mu China we n'umwana ungana na murumuna wanje yaje nsanga hari yamwakira aza kubana na byinshi nyuma birangira byinshi amwishe ni ibintu byabaye abaturage bose bareba nta bwisho bwa buhari hari nabandi nabandi n'uwitwa Peter nawe afite ibimenyetso baramukubise ikibuno kiracika afite ibintu agaragaza ku buryo nawe ubwa uvuga uti koko ibi byaha ni ibyaha byabaye ariko tukibaza ni gute umuntu akorerwa icarubozo ringana kuriya ari umuyobozi washyizweho na leta hakese agaragaza uwo muntu yatumye amugira kuriya akagira ubumwere ibyo nibyo bintu twibazagaho cyane cyane
kuri uru rwego niki mwiteze ku butabera
cyo twiziteze ku butabera twiteze ko bahamagara abatangabuhamya bagahamagara abashinja n'abashinjura ndetse hakagaragara n'imvugo za bamwe mu bakoraga mu rwego rwa sekirite bari muri gereza bagifunze bakatiwe hari n'abagizwa bere ndetse akagaragaramo na ba bantu tuvuga ngo bari abayobozi ba RCS bagizwa bere ndetse bakisobanura tukareba ukuri kukagaragara cyane cyane ko hazaba hagaragayemo batemwe
nk'umuntu wari ushinzwe iperereza utanga makuru cyangwa uneka abantu 8,000 wigeze kuvuga uti uwaguha ijambo buri umwe muri bari yabarebwa bose bakorwa n'isoni
ntago aya makuru yagiye kugera ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se rw'ubutabera bidaturutse mu baturage hagati yacu harimo ababaye intwari bari bafungiye hariya cyane cyane abakoreraga leta bagiye baba intwari basohokamo hariya babasha gutanga amakuru birakurikiranwa cyane cyane ko rero n'ubu ngubu hari abagifunze bashobora kugaragaza uko kuri nyakuri ureke ibinyoma umushinjacyaha ashobora kugenderaho akuye mu bitabo cyangwa se yumva ahandi hantu niyo mpamvu bari abatangabuhamya bashinja cyangwa bashinjura nibagaragara mu rukiko bizaba ari byiza kandi bizatanga umusaruro kuruta uko mbere twabyumvishe ngo bamwe babaye abere abandi baba banyabyaha
bibaye ngombwa ko baguhuza na bariya baregwa ari abagizwa abere ari n'abahamwe n'ibyaha imbona nkubone urabibona gute
njyewe nk'uwahakana niwe nabanza nkabaza kuko ibyinshi byakorwaga nabaga mpagararanye nabo hari benshi bakubitwaga mpahagaze hari benshi bishwe mpahagaze ariko kubera ko njyewe ntigeze nijandika muri ibyo bintu nabirebaga nk'umuntu ukora muri sekirite ariko numva umutima wanjye utanshira urubanza rwo kugira ngo mbashe kubikora nk'uko babikoraga bitewe na n'urwego rwanjye nabashinja nkurikije uko nabonaga babikoraga kandi twabaga duhagararanye nk'ukuri kwanjye
iyo havuzwe ibikorwa by'iyicarubozo kandi mu magereza abantu barahamwe n'ibyaha bakurikiza iby'amategeko yategetse ibyo bindi biza gute nk'umuntu warushinzwe iperereza byashingiraga kuki
za nyungu ku giti cye nahoze nkubwira z'umuyobozi wayoboragamo imbere ushinzwe umutekano nubwo tuvuga ngo uburenganzira buhabwaga no hanze ariko hari ukuntu nk'umuntu ufungiwe politiki hari nk'uwitwa Sylvain wahoze mu ishyaka rya Ingabire Victoire n'uwitwaga Fabien Twagira Yezu n'abandi bazamurwaga nkatwe dukora muri sekirite komiseri ushinzwe umutekano akatubwira ngo mugiye gushinja aba bantu gutya nyamara ibyo bintu ntabyo bakoze ntabyo bazi nyamara twagira imbere y'abayobozi b'igororero bakadutegeka ko ibyo bintu koko tugomba kubipresenta tukabashinja nyamara ibyo bintu batarabikoze twamara kubivuga bikaba ngombwa ko uwitwa Semahane yabaga yatutiye umutwaro w'inkoni yavuye ku musozi hejuru bikaba ngombwa ko abantu bakubitwa inkoni zikagera muri 200-300 nyamara ibyo byaha atari byaha byabaye ahubwo ari ibyaha bipangiwe aho ngaho bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo
hari kindi wumva wakongeraho mu byo tukuganirije tutakubajije
icyo nakongeraho nuko iyicarubozo ryakorewe muri gereza ya Rubavu abantu biyibyumva nk'ibinyoma niba byumve nk'ukuri kandi ntago 800 by'abaturage b'abanyarwanda nubwo haba harimo abanyamahanga ntago bose baba bavuga ibinyoma ukuri kwarabaye kubabaza umuntu usanzwe babajwe n'amategeko ari mu bihano ukamubabaza none ushingiye ku nyungu zawe ku giti cyawe uzitirira inyungu z'igihugu ntago nanone aba ari byo ikindi kintu nakongeraho nuko aba bantu bitwazaga ko bakorera government ari oda yavuye muri government ariko twaje kumenya ko atari oda yavaga muri government ahubwo byabaga ari ibintu bikuriye ku giti cyawe akaba ariyo mpamvu numva bakabaye babibazwa ku giti cyabo bakanabihanirwa ku giti cyabo ariko batitwaje leta y'u Rwanda kuko leta y'u Rwanda siyo yabatumye
inshuti bakunze ibijwi rya Amerika by'umwihariko mwe mudahwema kudukurikira muri dusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi mbatumira ko namwe aho mutuye aho mukorera mwakomeza kutugezaho ko byifashe mukadutuma natwe tukabatumikira ngaho ni mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro mwumvaga Eric Bagirubusa naho butaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.